nkukabirira Yesu onyambe ompanirire ntuke gyoli emikono gyange mubanga mukama nga nkukabirira Yesu onyambe ompanirire ntuke gyoli mukama nkwatanga ku mukono tuke mu bwakabaka bwo mukama nkwatanga ku mukono Mukwatanga ku mukono tuke mu bwakabaka bwo Mukamukwatanga ku mukono tuke mu bwakabaka bwo Bangi tebatuka Mukama ntusa gyoli Mukamukwatanga ku mukono tuke mu bwakabaka bwo Jempite yo bingi binonya Mukama nyamba Mukamukwatanga ku mukono Monyambanga nange Mukama nomponya Mukama kwatanga ku mukono tuke mu bwakabaka bwo Ekubo linefunda Mukama ndita mutyanze Mukama kwatanga ku mukono tuke mu bwakabaka bwo Mukamukwatanga 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 ku mukono tuke mu bwakabaka bwo Urugendo runo mwana wa Mukama Ebikolimo bibyo binonya Chibi, chichino Yesu kwa gala nyonze Nyamba ntuke gyoli Mukama nkwatanga ku mukono Tuke mu bwakabaka bwo Mukama nkwatanga ku mukono Tuke mu bwakabaka bwo Mukama nkwatanga ku mukono Tuke mu bwakabaka bwo Mukama nkwatanga kwata Mukono kwange kwata panirira katonda wange kwata panirira mukama wange kwata hallelujah 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 kwata mukono kwange kwata panirira katonda wange kwata panirira mukama wange kwata hallelujah kwata hallelujah hallelujah Hallelujah, hallelujah. Mukama nkwatanga ku mukono, tuke mu bwakabaka bwo. Mukama nkwatanga ku mukono, tuke mu bwakabaka bwo. Mukama nkwatanga ku mukono, tuke mu bwakabaka bwo. Mukama nkwatanga ku mukono, tuke mu bwakabaka bwo.